Studio Kalangu Ketino yande joni tere minta sapo ejoy haboruji e fulfulde. Kori janyali emoto nsumana amadu jangal tan haboruji e fulfulde nani kwa e haboruji din endam. Go fugina en kalando filandi an ko tobi endere nokkuje kewde wadidu kon na bonandaje kewde jamma hanken o lokotorobe mawbe be gallu nyeme ngadi kandu jonne mette kanyu e haldu gol e habaru e hokkobe habaru suba ko enda damugal hopital manganga gallu nyeme noni hawrinde député be leede kaloje dengal francire kandu hawrinde mun dum wadi to enda luxembourg on nanan ko dum wada ele hawrinde enda hande yewtere men pinno en kalando fil ko dar tewto baccalauréat derom be tengol non fuddan jangu ele kero le Niger nani wonte har fil ko darto habaru di yerno biirno mi oni hankende endan to en cinta barade region mo tawa ndiyam tobi yonde do dana milimetreji chapande jeego dum du konna wadi suudu goddo sami e do himbe fa himbe tato mayi tato du konna barmi sanne dum wonno habaru di min kebi har fil ko darto faaru jondu konna ni hono prefecture to en cinta barade barmube nawni be du yaram hopital to en tawa gam batte heba safareji sedi min kebi habaruji goddi min garton do majjum noni har fil majjo ni waddi ko fa hande to en dans région motaba e to wete buza to ndu konda ni hono milimetre chapande jeego e jeena won ko tobi nene ne ka jama hanke goto oni nene de do jondu konda wadi bonandaji sanne maire wurngo enna beto amadou alhassan momi noddi halani subako bandimen adama dawaci dum e dum won ko boniton en dam
35 maison yi fondere
chuudi chapande tati e joyi kamben chaami jangirde nay chaami bali debbi didi wati min gadi burtaki e jeewoyde bononda on lay gallure de no woji no kuje gon ko kuji diyan toba nyaami dum lawongol min kojani dum woni min kojabe min jada be le chuudi jangirde illula saradu e kota der majji fadde labi gon kojade dimmo min gadai dum suudu warde suudu sako min pama nimbe foto tawa lemu le gado lawol ummotongol madawa buza eta yata maske sinu wabe ngadi noku tondiam danjurita kondiam toba mwadi ne nde lete njei na toi donfusi tunne wadi ko liye na toi le chudi
kursi diversite mde mezo
nani harfila region mo marad dukona ni komino rural mo gabi wanana departement mo madarum fa don dukona hepena milimite jihembre chapa nai enai fujama hanke o endan diam ndiyan nan enna bonana mo wani yorno mero enna holdiro wi ko watti himbe kemi de chapande yerton woni ko lati ndiyan nan enna nati dun en boni nani dun em chagal mundu ko to chuudi nogay kay won ko cham e der majjum nene ne ka dum wadi ko faware jondu ko ndani bonanda dino kewirni enna wadi ko min jami ke faware jondu mero enna halna mi dum on laabi be koji suba ko haali kanko wete gane dam malam nani ko haalani mohammed mamma
ndiyam toba dudda kam min kebi dum wadi dum tawdi dum biden godi wedu ndiyam tawandu chaka dun don fusi nyami bangere mubere bonondaji kewdi wadi dai Allah yettama wadai fumaido ko sabi min mabbiti chuudi jangirde dinoni dai Allah e andabe e koreji nimbe kebi chuudi tonatte mide don mide jama be kebai tonatte ben fu nya na tole chuudi jangirde do chuudi nogai chami baka wuro gabi wala hen no wodi wuro tawango kilo mun goto e mudun no wi'e maygero kamdo chuudi sappo kanchami
no montra fille jonde ni waddi ko der departement mo sai region mo tilaberi kando hitande hikka ndungu enna wardi sembe sabu ele nyala dena se hisa ko to millimetre ji kema tati kam won ko tobi der nokkuje gonder departement on enda kano woni hun non latindu konna wawa jabborade ni nenne ne kadi mon bonandaji ko dum wawi waddande hono fawar jondu konna autorité ji le departement mo sai on enda dudan diyan dan enda kanyu e leede latindu nokkuto demal won no wada dum waddi ko fane gungu mohammed dan tani bandimi on noddi suba ko enda hono kawjire fille ko darto demal to en dan département Moussaï mitada Ibrahima Mamoudou halani mo dume tawa e majju
l'évolution des cultures en tout cas dans l'ensemble
hana kondarta fillandungu gunto amen ingu wodi sanne gawri ko awa don do no don ya mbayeri e nyabe jomfu awre mudum wonna wada e halaka kalten kammi den godi ko watta hectaruji joy ko babati gonno nyama le commensaion de sarusi kawji do gattol safare be wuro ben kebi njale kedon le wakati battiton bakaji o min jamiri remobe ben e awol awdiri njawdi gamde goji go ndungu muɗum no jacca woɗi du min keɓai fuu bonanda toɓan jinanda ndeni du min keɓi saɗorma majjum min cindi fedde latinde kanƴe woyte to bononda on waɗi wara haala namin fa warde joni min keɓai fuu bononda toɓa
eley ndunguni gonɗen filla munum fa warde jondu konɗon ni eɗen kaaldo filla ko darto durgol kañu e duro wamɓe ruuma wamɓe ƴaɓɓotoɓe leydi Niger gam batte naata leyɗe goɗɗe ɓattiɗe leydi Niger tewtoyde durande dabbaji muɗum en ɗum waddi ko fande bande men mbiyeteɗo fande ni Alamin Wachar o hew noddi e callalol mbiyeteɗo o hono Alimani Wangala kandu konɗon durowo no enɗa gonɗo e fedde leydi Afrique etede Corette nani ko haalanima dow filla majju non wontir nden ne kayni en gartando filla majju sabu tama tama ɓe cirankin no fano wooɗi to madalla nden ne kayi fadde mabɓe siriya to ene fa wonni eɗen kaala dow filla habaruji tokkoji ɗin enen kam wonno ni hono loctoroɓe mawɓe subaka hannde ɓe gaɗi jonde mette dammugal hôpital malgal gallu ñemey ɓe tokkini ndu konɗon yewtere hakkunde mabɓe hokkoɓe habaruji ɗum ndu konɗa wonnana e dow filla ko darto ñamale ceede mabɓe koɓe ndewto gomnati kañum wono ɓe tirsina tawe wurtake wurtake no woɗiri e dow ko yaawi ndennene kayi ndu konɗa hawrinde enɗa ni hono hunno latin ndu konɗa ni goto e mabɓe mbiteɗo Abdourazak Moussa kañum wonno ko bandimi Habibu garba yeeyi yoyi to enɗa jamima ɗume ɗume woni hono golle koɓe gomɓe tewta e majjum e fawre jo heɗi won koɓe keɓɓe ganɗa
nous avons jugé utile
min tikki e darnude golleji amin wona du gam min jiɗa golle noon amma gam ɗum heƴanimino seni niɗɗo heɓta ko yaari ɗum to ekkitoyto golle ɗo mi wiyayle lawol ngole niɗɗo tokkititto ekkitaki golle gaɗa muɗum wona joddi min gomi miɗen ƴanta lokotoroɓe mawɓe ma woduɓe lamba ley golle gomnanti ɓe minen komin ƴamti woni wallede famin kanta jande ekkitaki amin seni du ɗo yaade yesso gomnanti hoƴoymin golle min gollona leydi amin e haala ka kaltenga nde on ƴeewoyi illi komin paddi golleji amin mawde asawe e alal ngal nde on ƴami horeɓe ɓe nawaɓe foto ƴeewa foto pecca ɓe kalana o min ƴamtay jobdi min ƴamtay hoƴanede teddengi de min jiɗana wallede famin keɓa min kantida ekkitaki amin golle min gollona leydi amin
et servir notre pays
nanni wontiri hono hawrinde mawde capanɗe nayyi e tata ɗerde wonde no waɗe dow inde deputéɓe leyɗe kaaloje ɗengal francire toyno luxembourg ndenne hannde nde wonko hawrinde mawde ndenna mabɓita nder hawrinde du konɗan ko watto hono deputéɓe keɓe jeego jeeyaɓe e leyɗe capanɗe jeetati e nayyi kaaloje ɗengal francire ɗe duniyaru ka e wiye ko fottoy ton endan minen du konɗan ɗo e nder studio kala ngonel di bandimin goto Diallo Mariama kenda yehi fottoy e bateau enɗan ɗume ɗume haala nder bateau on endan ñalli Ali firtani en ɗum fa laaɓi
filla tawaɗo nder kundule himɓe sanne woni filla bomɓe waroɓe no kippita nokkuje nder cakantaraje leyɗe sahel ɗum ɗum waddi ko nder lebbi bittiɗi ɗi ɗerolgon winda wurtina dow bonondaji ɗi bo ko haram waɗi ɗum yetti leyɗe burkina mali murtani tchad dalila cingol fedde sogeji gam duruydidde he bomɓe ɓe ɗum yetti warɓe hawrine fedde G5 sahel de dalila laabi adaɗi nder hawrine de nder golle hawrine de du warɓe dow inde leydi burundi ƴami leydi mum en humite seɗɗa di heɓa to fufiri gam fedde leyɗe duniyaru kaaloje faransire no tawa dow laawol ŋerɗinandedi dalila laabi jinganoji hakke himɓe gala no teddine nder mayri no wawi waɗo du di itte nder fedde de ɗum waɗi filla leydi centrafrique to suudu deputéɓe mayri ƴami laabi jukkude bonondaji gaɗaɗi wakkati hakkillo ummingo waɗuno nder mayri tabbintine harko darata leydi kongo du ko laawol wartirde potal caka himɓe adama leyɗe afrique ƴami nder hawrine de filla ittol ceede sefa waɗe nder mayre amma fedde deputéɓe leyɗe kaaloje faransire e fedde hawjino filla leyɗe duniyaru kaaloje faransire cali ka waɗe
hono hoorejo na mbiyen du konɗon neɗɗo fo ɓurɗo fuu wawde ko ete taykondo e nder duniyaru ɓi leydi Niger mbita Abdourazak Alphaga latiɗo warti ñalaɗɗe endan ƴiwde to yano tefoyno ndene ne kayi hono keɓɗo ko heeɓi ɗum enɗan o wari ɗo du omo ɗon waɗa yiilaaru nokku warde nokku doso woni ko o yeehi gam batte o yaha o yiya fa warde jondu himɓe tawaɓe ton endan ɗum ɗo asse ƴaɓɓiɗo woni ko o waɗi ɗum ɗum waddi ko fande bandimin Dawda Hassan tawama ley jahangal ngal haalakadu konɗon Oumar Hamma kam firɗe fulfulde
kegal lasara no Alphaga waɗi jahangal nder doso kanko e hooreɓe fedde hawjinde taykondoɓe bako ɓe neɓi e garki maɓɓe ɓe ni ɓe jeeyi nder stade doso on to taykondo wonno ekkite ton sukaɓe ekkititoɓe taykondoɓe do jaɓɓitakeɓe no woɗiri laamiɗo wuro doso on wi ngal jahangal Alphaga teddi e makko sanne nden Alphaga wi e du'a ere himɓe fuu non waɗi ko yotti nokkure ɓurɗo wawde ley duniyaaru. Laamiiɗo Doso on do du'anake mon. O yeyoyi hooreeɓe région Doso ɓen, ɓen ɗo du kolli no cembinɗini waɗi du no tokkimo. Jaangal ngal du ley jamɗe jeɗɗi e mintaaji cappanɗe tati hantoy ley banngeere wiiteende tonɗo bon wuro Inniiko. Caggal imo soƴƴito ñamey ngal jaangal alfagam waɗi pindinol sukaaɓe ummatoore wonɓe no ekkito taykondo ko ɓe eelata kamɓe nduɓe laato ɓurɗo wawde e duniyaaru.
Non ne wontiri jeɗɗi warde jeetati lewru juillet ne gonɗen nder muɗum nden wonno ko fedde leydi Niger hawjinde fillo fijoji dogguduji e diwol diwol ko watte waɗi nenene kaydu tewtol muɗum ngol sappo e jeetaɓol ɗo enɗan gallo ñemete wiyete académie ɗo waɗi du konna ko hatto duuɓi joyi ni enɗan ko hono majjum waɗaka e nder leydi meɗen Niger ɗo enɗa. Ko ɗum waɗa ɗum du konɗan ni hokki laawol yahde e fedde nde enɗa hawjinde hono faaro joni ɗiɗo fijoji heɓa suɓo sukaaɓe ko watto capanɗe jeegom wawɓe hono kulle ɗe ɗe lintuɗen yoɓe ɗo inde leydi Niger ndere hono batuji goɗɗi gaɗoji e nder duniyaaru. Ousmane Mahamane Salisu kañum wonno hono docteur kawjiɗo wawde gollal ngal enɗan wakkati landi mum nani ko noti Edo Filla koɓe gaɗi e nder majjum.
Les résultats sont très sacs.
Ko heɓa ɗum woɗi sanne inɗe ɓurɓe wawde ɓendu wurtinama. Misali dogga daɗa rewɓe e worɓe dow métriji keme nayi e métriji keme ɗiɗi ɓurɓe heɓude tammaje barjari ɓen goni jaaɓe dow inde leydi ñamay dow tammaje lasoy tati e sappo e joyi koɓe keɓi ɓuran woygu. Ko waɗi fijo dogga daɗa goo waɗa woni heɓude laawol suɓade yehowɓe dow inde leydi meɗen nder fijoji gaɗoyteɗi caka leyɗe duniyaaru. Misali dogga daɗa gaɗo wanɗo wagadugu laso e joyi yahde laso e jeetati lewru ut yehowɓe ɓen fuu keɓi dama. Himɓe jeegon jaata Abidjan dow inde leydi meɗen nder fijo dogga daɗa go fedde leyɗe duniyaaru kaalooje faransiire waɗoyta. Nde Allah jaɓi wonɓe no jaha ɓe keɓan yahdu yeeso du irmu duuɓi sappo ni ko wayri en ɗum.
No wontiri jaango baccaloria tewtetele keerol leydi meɗen Niger fuu hooreɓe enɗan jande har filla tewto baccalori ɓe mbi'i ko kulle ɗe fuu sigilama fa gasi noon to ko tawi gollal ngal waɗi no hanir eno woɗiri. Bandimin Michel Dieji yeehi e subako enɗan filla weke waddi habaruji ɗi nani yewtere makko.
Jaango tewtewru bak fuɗɗata ɗum waddi ko hande hawjinaɓe ƴewtinaki tewtewru bak heɓe juuɗe en tawa nder gaɗol mayru fuu kawri nokku fuu nder reedu leydi ngam darude sigila tewtewru du. Hano no docteur Aliou Woba ardiɗo nokkure tewtewru bak tawaɗo nder korombe wi'iri ɗum.
Illujango subaka tewtere ndu no fuɗɗa. Sarus kawjiɗo tewtere ɗarol baccaloria on watti gollitirɗe ɗin lawlam dow inde nokkuje to tewtere ndu wonno waɗe ɗon. Nden ne fuu sagilama wona piltoɗo on no wi'an ko ɗum kay yi'ay no ɗum non basse worre kulle ɗen fuu koɓe janginanono. Woodi du nde ni piltoɗo naati ley suudu ɗon noddata bandi ɗum kasin e callolol selleruji maɓɓe no maɓɓeteno. Mi haalanan du ƴeewoɓe ɓen gatta gokkaji mu'en to guykaji gato
d'être très vigilant pour qu'il n'y ait pas de fraude.
Bani ko jande hikka de timmiraka no hoyiri. Boubacar Seyni no jangowo nder jangirde lycée Kasse omo tawa du nder tefoɓe bak o. O wi'i dono heɓo ɗum sottina tewtewru du gam hokkude ɓe wakkati keƴuɗo ko watta ɓe ciriyake no woɗiri.
Vu la situation les grèves.
Allah e murtereji keɓaɗe hakkunde amin minen jangoɓe e janginoɓe mi wawta wiide komin fuu miɗen mbawi wadde tewtewru ndu amma miɗo hakkinkina ko woɓɓe no mbawi heɓde woɓɓe du no keɓan saɗorma. Min gaɗa ko woni e bawɗe amin min ndoma ko Allah watta.
Hitaande de jangoɓe ujunaji lasoji ɗiɗo e jeegom e keme jeenayi e lasoji tati e sappo e ɗiɗo natta tewtewru du tawi rawani ɓe ujunaji lasoji ɗiɗo e hemre e ɗiɗo. Bak tefeteɗo o du wawi hokkude ɓe laawol jangude nder jangirde mawne wi'etene université.
Dow ɗon wono ko habaruji ma e fulfortili sei wi assalamu aleykum mbaleto jam waɗi.